www.thatisakhe.com.
Ibonzo DJ Makoda, ukujua gani?
Aye. Manolia Mupungawe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Minagwena Yumani, Yumani Goma Mayamuwe, Minagwena Yumani, Yumani Gobi Yamuwe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Aye. Sugari ya msokoto mimi sija sahau bibi, nimeleta kidogo dogo. Sija sahau bibi wewe, nimeleta kichupa cha ugoro. Pokea zawadi bibi, nimekuletea kipenzi. Pokea wewe, pokea wangu razizi. Nimekuja mimi, nimekuja kukuona mzazi. Najua malezi yako bibi wewe, yalianza kwa mama yangu yakafuata kwangu mimi. Manolia Mupungawe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Minagwena Yumani, Yumani Goma Mayamuwe, Minagwena Yumani, Yumani Gobi Yamuwe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Manolia Gandobe, Manolia Mupungawe, Aye.
Awake is over. I'm sending you one to one baby. Mziko was him over Babu. I trained the Baba.
And young Kumba got it, I must say, where I go. When
young
Kumba got it, I must say, where I go.
When
I can go,
make
it, I must say, where I Kigumi garete masewe ya kunwa.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.